ibyishimo by'umutima. Nintambwira uhura umuntu wese uyu mwanya, baby let me drive. Ibyo nkorera birankurura, bikanankorera, baby please nyorohera.
Love the way you treat me like a princess.
Take it nice, take it slow.